bunabuna ne baleko pakasa ate ne badda mugeresa mbwe birungi biri muggulu kale nawe faa osobole okubisanga eri oba ebirungi biri muggulu bo bamasikini babulwa ekkubo erigendayo bangi ku mbalaza abasula obubi nga naye bwawulira ekyasunumula emadduka zekyokiraba ng'omuntu agenda okwetuga ate bwalaba omusota akyoka n'apirimbya ee abaganda bagerekera tirubali mbeera nawe ng'embiro bamupokopoko eri yali aguza emmoloka amukola lugambo owoza mukama alimpa olinza agirime akuleetere gy'onoolya owoza gundi aveeko mbwatusa obwavu olw'okwatakola zivaewa olaba zibula abayiiya abasiiba musana ng'olwate gwe kireereesi nammwe abacapati mube n'amagezi agatoola musobole okufuna ensimbi ekikomando osinga kya lusanvu kyokka bowezi omutwalo kibusoolya zaakanaana teweevuma katonda ekisipensi yonnene kyekigaanya okugaggawala neewunya omuntu afunye rupiiya okusiiba mu mabaala lwakuba olabye bookwana olw'ensimbi oliziweza ddinga eza kapitoo ate gweza okulamu omwenge sebomala nabatamiza nze nkwewuunya oba atagunya oli mukwana otya ate nammwe ab'ebbaala muleke okunyoga omutunda musobole okufuna ensimbi kuleeti ofunako kasanvu bonywako ecupa ssatu olw'amagoba toganywedde owoza gitta tagiwoomya bonaagiwoomeza omwaka toseetule ku luwanyi nammwe aba wooteri muyige obuyonjo musobole okutuliisanga wate mmere etuwoomera etya ng'enswera eziri ku mmeeza ziringa zeziweereza lwaki ontikka emirimu onkole ogw'okulya ate n'okugoba enswera nammwe abakazi abafumbo muyige enkwata y'amaka musobole okuganja waleeta omukozi kukolerera abaana kyokomozesa obugoye bwonookwalira baluwa baawa abeera anaaba owoza mutwalira ettawulo yo muyita kataalo lwabaawo omukuba mugongo kyokka lwasuzeeyo okeera otuggubala mukazi waakulemyonyereza kyokka owanneeyibanyirira gwosaba obuganzi so nga n'owuwa omulungi naye olw'obukopi bwo kati yafuuka na kifuufu omwana afuuka mu ssuwaani owoza kyokka ekyana ekyo nga so kyongera kukona nammwe balandira odde okuvuma ababangisa n'okubalangira kibaki w'oduulidde ku mizigo ebiri kambuuzeemu ate bw'olizimba z'esiteeti nammwe ababangisa ekyokusula mu ssabo tekikufuula ate emmandu oli yazimba kufuna lubbi abanja emyezi munaana ate olwo ababe bali ewa mukumye eggayaalo basibu abavubuka amagamba mujja kufa obwavu kuba munyooma nnyo emirimu owoza sikola mirimu gy'amaanyi kyokka abagikola booteeka okutemulubbe n'abasomesa abanywa ku twenge mutunywenga ku wiikendi so si mu nnaku ezisoma sebookera okangayidde n'odda mbaala n'okuva mbutugambe olw'osomesa nnyo nammwe abatakisimuwa abasaabaze ebitiibwa musobole okubavuganga omusaabaze mukulinnya obeera omwagala omuyita anti bebi senga kojja kyokka mukuvaamu n'omufokera koni akugamba nkoma mwawo tewali siteegi nammwe ababooda mukomya eggayaalo musobole okuweza ensimbi booda ovugayaalooni kyokka abakazi tobasasuza kubobaganza olw'ensimbi ziriwera ddinga gw'otwalira obwereere okuvaako omuwa kasanvu n'abakiise mukomya eggayaalo muzimbe nga gye mukiikirira mumanyenga ebyayo oba okiikirira Masaka ozimbye muyingo olw'ebyebyo olibimanya ddi ne gavumenti mukomya eggayaalo kuba mwagala tulye wammwe nga nakyo mututegeeza gwe bwodda ku mbalaza okuleba ku ssenda gw'otembeeyeyo sitekaaso n'ekukwata mutusindika mutale tukole emidaala oba waakakufuna ate nako ne bakookya mwagala tubbe aa mbuuza ntundire mu nju muwoza muyonja kibuga ffe tusula njala obuyonjo bwotuyamba kinga tubonaabona ne bamalaaya mukomya eggayaalo bamwaze kwetunda ekibamazemu ekibaki